olo e mafuta male SPS Samoan.
Masalo pe na o se ngatala po o se malau mai le au male lao lao ile ngatai fale o tuali'i e matua se lau pasene le fatua tuaina o se i a maoi ele iai se isi fainga e faafelesi pe faa au lele iai. E te si la fia o nisi o la vai po prawns i fale ainga ma fale ia e tui iai se gel se sua vai totoa e faa puputa ai ai onisi o waina e sui iai se grape juice e faa tu muai le fangu. E faa ingoa ina o le food fraud. Le faa au popo o isi mea e faa au le iai le lanu po o le vaainga i se tau mafa po o se mea ai. E le ngata i lea o le faa au popo se isi mea e faa te lea tuai. O Senaga Ranahira. O se Associate Professor I le mata upu o le Food Science I le University of Melbourne, ma na ia ta ua le ta atele o le food fraud I ta wafa I le lalolangi ma au se talia nei.
Adulteration is very common where you dilute your product using low quality materials. For example, you can dilute wine in lower grade fruit juices or adding water to milk. It can be very simple as that, and also sometimes very complex, and also deadly.
Ile tau sanga e lua afe male valu. E to aono pepe na fioti, ma le tolu se la uafe o isi pepe na mamai, ina ua palu faatasi e se company nga o si susu pepe, ia se kemikale, e faingo ina ole melamine, ile susu pauta. Na faalia Professor Ranat Hira, onisi o fainga e sui aile ngau singo me ai ma vainu e yeile avanoa e matua a fi ai le saonga le mu ma le ola ma lolo ina o tangata. O se fafita uli ua atili ona fainga tau na pui puia, ona ole ma losi o fe fata wa inga fa avao ma lo. I oloa ma me ai anga osi isi atunu ui le lalolangi e pe yo kone tineta o Asia ma Afrika. Ai le o mautinoa, pe o tāla whea ngai mā ngā tutusa, ma a wala e ngau si ai, mea ai ma tāu ma whai au se tālia nei.
One of the main reasons for the food fraud is our food systems are very complex now, especially the food chains, food supply chains are very fast, very long, so there are some blind spots that we cannot strictly regulate. So if you buy local and also trusted vendors, there's a way that you can sort of minimize. It's really important to look for any possible tampering.
Ise reporti ale Agri Futures I le lua afe lua se fulu maletasi, na ilo ai eileva o le fa se fulu malelima se fulu piliona ta ala I le tausanga, le ngaua pisi nisi I le lalolangi I le food fraud. E fatusele I le va o le lua, male tolu piliona talai au se talia nei. Na saunoa Associate Professor Julian Cox, o le Food Microbiology le Universite o New South Wales, wa yei me totia I le siakina o ano manu maia, mo le saunga le mu I au se talia nei.
They're using a range of sophisticated chemical methods, or even molecular methods, to be able to give this very fine fingerprint to foods, and they really can identify foods down to, for instance, even the part of a waterway in which seafood might be produced. So it's not just whether it's produced in one country or another, but even within a country like Australia, what state has it come from, what river or bay has it come from, based on these molecular signatures.
Ae mō nisi o loa e pei o waina, e iei nisi o loa whaia le solitu la fono o le whaatau o waina taungata, o na sui le iei o le grape juice e whaatu muai le fangu, ma whaatele iei le au whai o fangu e whaatawina. E se fulu ma le wha afe fangu waina le company e Penfolds mai au se talia nei, na wha oa e leo leo I seina mai whaala potopotonga solitu la fono, na lātou whaia iei le nei whainga o le food fraud, ina ua lātou suia iei ma le grape juice.
Highly valuable food products are more vulnerable for food frauds. For example, some of the alcoholic beverages like wine, and also things like caviar, some high value spices and also oil and honey as well.
E wi le ana ta ua e professors Ranat Hira ma Professor Cox. A fa'atusa e isi atunu u ole lalolangi. Olo o ise tūlanga mā walunga au se tahalia i le sāonga le muo ana ta umafa. Ae e ao ngā lava le faya male mā salo salo. Pe o se oloa po o se me ai moni, ae le o se fainga fa'a food fraud. Na fa'alia Professor Cox, e ta ua le siaki. O le aso e umai le aonga po o le expiry date o se mea ai, ma a ua taungo fietele o lona winga e sili ai ona aua le faa atawina.
Really, anyone, even a professor like me, can be fooled, for instance, into buying a piece of fish that is given a certain name up on the board or on the package and really not necessarily getting what I'm paying for. You know, if we think that we're able to suddenly buy Wagyu beef at $10 a kilo, clearly that's likely to be fraudulent.
O le reporti le nana fa maopo poina Penry Buckley, more SBS News.
Toi fia fa fofonga i nisi tala fa pea, fa fofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, maopo fela vai mawailo podcast.